studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedebe janwale modon kede kabaruji amen fulfulde dimen jogini on bete alal bare sappo e joyi lewru julie hitande 2020 yamde jana jabburge si maji jana Ousmane Nyali bulde kabaruji do Mamadou Ouattara to bogi jande to M5RFP an heddi do kongol mudum yoppugol golle Ibrahim Boubacar Keita horebe gubbangal anandarta e himbe mudum tabodo tobbe sappo rafi teddinde sariyaji leedindi ko be ko leti sappo lewru julie ndu le e balde video goto mo mangal pade en ciete le galle goto ananga bonandaji ana yeddo bembe antede hedde humuni be denagu be jeddi dun ka le diande de holitam wiade ben gadi o golle sariya neddo cikkitaado tawede akmi ansardin le wattunde sa hangal wonno e juude fuddi talataare de cour penal international le ngendi hay leydi peyba o nyaloma arande jongol juujugol halaaji di ana bawi do torraaji cialde hakkelo di kayfaado wadi yedi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah modon hedaade studio tamani himbe M5RFP ana keddi do do goni do ko bi Ibrahim Boubacar Keita e lamudon don e wi maître Muntaga Tall kamara yuppitingol himbe mabbe watta faabe jaara tiagal be njulan aljumaran te to place de l'indépendance to faabe ngada duwa wuji heddi be leemaaji reji di be kali di halaaji kikide kanyen le ko be joddi e nantinobe kabaruuji le nokku battirde mabbe kede ko Muntaga Tall wi Moussa Malle Sissoko do faccitan Mohamed Samaseko
les libérations n'ont
fait ngada e bangal yuftere yimbe amé gonnobe e juudi lamube dum en bayra do min goni fa hande yo ibika immo do salli o wara horoji ngada mo bibiri de mali na jogoni force spéciale antiterroriste denga jandeji mabbe fandaji mabbe wana fi haybude majereji jande aljumaari sappo jilleru juillet to monument de l'indépendance wattu 14h en dental duwanade heddibe dido imadraji de bangi goddo dum min joini dental jurisien yalla be yawto hono fuf min bawata nelludo talkuru cour international justice bangal warhoroji ngada didi min kawrintini kala dallaji hasindinade plainte o neldete no buri fofu yawde dem pelliti hinade imadra amen li watangul hakillo sariya
nous restons dans le cadre de la loi
dajere warti le ngallore bamo ko de tiagal ibilisaaji ngannode hakkunde mangal pade e majotobe mbibe kana Ibrahim Boubacar Keita la modon jumo do salli o majotobe M5RFP be imeke nokkuje palino do lawidi horebe gubangal nanganobe be nanganobe le imadraaji kany en du jopitama tiagal darta muya dental fedde leed adna le o wattu goto horebe dinaaji yogabe nyaage ke yimbe cala e baaji o alisisi
nyaloma talataare hande ne ka ana sirti nyalaade bettiide ni gallure bomako ni wala fu majere tay kaane le wakati mum goni ole capital lo ngam gallure ne ka gite mu ana bawli tundi pine ngaji cumaadi to laawi mawdi jande kan e kaaje tacciranoodi laawi de imminaamu dande to police en jottodo laawi di helam balle tati tiagal majereji fedde M5RFP nardo Ibrahim Boubacar Keita e golidi be mu fu yappa golle so dum bettike joddaade so halda ngaddi le nyaloma altinerde latike sababu yoppitide horebe de M5RFP nanganobe wonno Issa Kaw Jim horejo Semas Shogel Kokala Maiga ministre Kiddo horejo FSD Adaban Ben Jara bietero Ben de cerveau kay Umar Jara tiagal ko be kolliti metima e bangal bonandaji gat fewde yimbe gabbe majerande kalobe inde fedde leede sallade yidi kenye e horebe fedde M5RFP nokkuto horejo pelle be gonda e laamu o wonito anniya o wonit narde wartirde dejere e be anni yidude pelle gondube e laamu o hande le odo wattu goto horejo Dina Al-Islami ho conseil islamique Ousmane Madani Haidara horejo Dina An-Nasara en cardinal Jean Zerbo pedare yimbe mobe nyaari en ana nodda yimbe be fu sawro e be narda yimbe murtube be ardina joddade so halda della won datol mbawdo hebenede tiddala mo mi gonle mu o
nela ben le fol leede meden gol anandoma handen do bamako do fandata yalla kaltidal ana wada hakkunde fodi ndirobe horejo leydi meden di hokki o kabaru hejabbe be horejo kiddo leydi Nigeria Jonathan Goodluck ardina horebe cour constitutionnel do ana hen be dartan yalla mali ana yalta le o didal sakirabe di kabaru ji fodo mbahi buri dido numero whatsapp 76 16 70 90 51 do mbay du noddu du mer do numero via mo 37 321 illa hecci hanken ana yeddo bembe ande de mangal pad en nati le galle goto jaltidi e muto Jakarta goto dum wadi le diande ballabugo himbe galle o koliti wida dum gonga non be bi duben boninibe kake mabbe kede ko sidi je Thomas Traore wi Mamadou Samaseko do fajitang mumin sendebo
ɓe naati leggal le o ɓe keli baafe garuje tati ɓe naati falle garwal mamman debbo omo lelino do leeso makko ɓe jippinimo ɓe ndari so tawi wala ko suuɗi le leeso ngo caggal mun ɓe ɓami moto gonnoɗo sella mangal paɗe goto suuri naati leggal le o goɗɗo uditi baafa ngal fei so tawi neɗɗo ɓe dartata hono ɓe ɓe mbawi tawde baafe salongaji ɗiɗi ana uddi ɓe kella ɗum faa joni fei goto maɓɓe hewtaka min noddi fami tampi min noddi isie kanko wari ewde ko waɗa min joinu plainte yo suudu police 4e arrondissement min naɓi ɗum gila keñen miɗen noddaton en faa joni fei goto jabaki men hono mangal paɗe garde national ana wawi ɓamde moto leggal le omo wonno le mobile ko caméra ngaji koliti chauffeur o ɗum donnowo mobile ngel caméra ngaji koliti jomum a faa joni moto o hewta
hedde mangal paɗe ɓe dokka taƴiral wiide yalla ɗum waɗi police national holliti wiide wi yi vidéo o ka wala fof ko jaɓɓi wiide dow muɗum min gaɗi e bawɗo amen fof yalla soldat sien daña ko kaali jaɓay le région kayi kabaru maccuɗa ku ana wembini faɗo gonɗen joni ɗo sariya pawiɗo dow kabaru muɗum ɓuuri hewde ley suudu sariya tribunal de grande instance to kayi to yontere ƴaɓɓire nde ko ɓuuri himɓe noga yon jugeama uddama saabi muɗum humini kanankoɓe huminiɓe sariyaji le région kayi o ana darta e huminiɓe fina tawaji e dinaji gatta kuyiɗe muɓɓen fa kaɓoye oggol keɗe ko sigu gajjugo lanodiri e procureur de grande instance to kayi to dow faccitago oumar waykelo ali sisi
plaintingaji ka ana waɗe nokku anɗo ñande fou yontere fou won jugement gatteɗo bangal margal
ɗiɗo yo haalaji procureur caratoɗo tribunal kayito holliti wiide maccuɗa ko iɗum jogui toon sembe ñalawma hannden o halfaɓɓe mbiyan tawri ɓeɗo jiyaɓe saraɓe muɗum en o wittiɗ allah yiɗana mawni sanne
ñalawma fuu ɓettiɗo daye garɗo wiide amérique gendi holɓini ɗum na o wi o egginan ɗu gendi na o wi o haɗan ɗu yettade le guesem na kasen du o fuɗɗi wadde demal makko won yimɓele immiɓe so yehi bonnoyi guese makko ɗini woni plaintiŋ aji jottotoji men
to tribunal kayito plaintiji kewɗi kañine en joƴƴina toon le yontere ƴaɓɓino nde ko yaati yimɓele nogay ɗiɗon kañi en gatta toon le kasuji caggal koɓe gaɗi toon margal bongal kanko procureur samake o o hollitiwir sartoɓɓe ta mbawa heɓande ɗiɗo tiɗallaji jogala
kabaru o laawi ɗi woni nangude ɗi ana hulɓini won gelle yogaji naaroje helde saabi margal suudu sariyandu tan wawara immanade oɗo golle golle margal ngal e neesu yimɓe woni imma daragol homo fuu tan wawi haɓude margal ngal ga komin tayki ko woni yimɓe ɓe gana martinaɓe kumpa bangal margal ngal
ley ɗiɗo haɓoji o wi wajibidu sina sariyaji kerte ko nayiri bangal jukkude ɓeɗo yimɓele
golleji ɓiliɗi e margal ngal wattu goto watta nde gelle fa heewi yimɓe daraniɓe waɗude lugagoji ɗine heewa ɗum saabi so golle plaintin aji nanneteɗiɗi ana ɓooya
farde muɗum heɓenede jogala fa hannden to kayito ka kabaru maccuɗa ko ɗum yara e caggal fewi ɗum seko gajugo heɓinimin toon
jugegol alhassane le cpi ana jokkini le ɓamgol makko haala arande keñen procureur o holliti wiide hollitantorraji ɗi alhassane hayfa dow muɗum e wi fatou ben souda ko ka sariya yo fa torraɓe totte hakkeji muɓɓen hollita bonandaji kewɗi ɗe yimɓe tombuto gaɗa procureur cpi o holliti wiide ko wondi e wadde ley wuddu leydi meɗe ndi kañe e ko wondi wadde bo makko hannden ɗum ana wembi ɗum keɗe ko ɓeydum dow ɗum o kabaru walana dina walana hakke na hakkilla iɗum kabaru sariya waɗɓe bonandaji woni ko procureur fatou ben souda holliti wiide o ɓami aadi hollitinde le ka sariya alhassane ag mohammed ag mahamoud hollitinde waɗi bonandaji fewdu e ɓiɓɓe malli caggal ko holliti haalaji ɗi neɗɗo tumbutu goto haali procureur o holliti torraji ɗi alhassane waɗi kañum e gollidiɓe muɗum ley gendi ndi e wi fatou ben souda alhassane koyɗe muɗum tawama e masibaji kewɗi gaɗaɗi fewdu e himɓe tumbutu o holliti misalu neɗɗo goto mo heddaki hannden mo junggo muɗum o hoorejo acmi e alkayida tacci alhassane wonno hoore golleji kewɗi guɓal police islamique ngal mo nangando himɓe on waɗa torraji fewdu e muɓɓen farde makko timminde haala fatou ben souda holliti wiide ka sariyaji hollitinde himɓe mali waɗoɓe bonandaji fuu ko domi ɗum ɓen procureur o holliti wiide bureau muɗum ana wattani hakkille bonandaji gonduɗi waɗe ley wuddu leydi ndi kañu e masibaji gonduɗi wadde wattu joni o leygal lure bamako nde talatare sappo e nayyi lewru juillet ɗum wonno keñele himɓe temme ɗiɗo e deɓe sappo e tatam yiƴamuɓen ƴeewa hollitama wiyede sappo e goho woni ɓe ñaw covid-19 o tawa e muɓɓen sappo e jetta woni santanaɓe wala ka fuu keddiɗo hen ñanno ɗum woni kabaruji naata joni kabaruji acti covid eɗi pawi fa ɓeydoreɗen faam dow muɗum keɗɗen alysise mamadou samasiku oumar waygal e mumin sendebou
sijo tamani
bande bomako fayota nukul fahido leindi nukuto nyandungaaji sottete ana wondi utitidde darani be dido nukule fu darnino golleji mu en sabi hartugol yimbe be aradum jabbotono debbe sappo ko hadaano di dabereji bamama yalla nyaaw meter covid-19 on ana hebene jogola fayso dabereji di kanan ko be leindi bamidi ana wodi fa hande yimbe darani be dido nukule ka holiti wide kanyu en ka wala munyal kase be puditi golleji mabbe fu
miden dari commune dido bodo bomako do ko buri hewde e sottobe nyamduuji wombe don be fu ana tabi dati ko nayiri bangal labal homo fan lotire juude mudun sabunde le dido otlaaji tabe gonde ton de fu baylitama kebbe mo kanko no dotti do mori jakite ko masifi do hen
ko min puditi golle ko min jogitike sereaji bangal cellal metre goto wudundiral bonugol maskuji lotugol juude sabunde kala neddo garo dun min ngatran gel e juude jom faytabe de dun non ngudundira
le lebbi didi jabbino di be bi tidalaji mawdi be kebi ton
woyi le perte financiere
yo gonga jati mursere jawdi na heewi mi udditi nokku o e do tidalaji hewti fadde joon jati tidalna wodi non e leedindi danno do bawde amen min gollata bangal sere sere ko kebata kala nyaloma ka ko coronavirus o wari ko kabaro be di tidude kamba dum jati gollob amen yogabe njoppi golle
fa dido tidalaji kebene jogala be mi wattu joni be kaja fa bede ko nayiri bangal bankeji di
yawta gol yimbe cikitaabe wiide nyaaw covid-19 ana e mu'en fuddi fandude bomako do woni ko tayki horebe kumani be challal le oro watu goto yaltugol yimbe chantanaabe iwde nyaaw covid-19 fo ko darna horebe cuudi kumani be sawrugol beedo yimbe holliti wiide imma daraji ngaddi cagal majere sappo lewru juwe betinu woni sababu jonu ka kedo de landol hande go
tama hukkude nyawbe covid-19 gure yo dabare ndarde yimbe wobbe kolitobe wiide nyawo anay mabbe
doktoro Charles Dara horejo suudu to nyawbe covid-19 sawrete hopital Tombouctou won jabotoro landon gol
dun do yutan yalla tuture yimbe le yakobere warde e cuuri doktoro di kala wattu sobe nyawi ka andon no der do dabare babata fe jogi tadi ni en ba fe sata fu fukkude yimbe le gure yalla e ngara suudu doktoro an hani anda wiide sobe chelatan suudu doktoro be kan wardi tawe fay hunde be jabanaka kambe je hinnadi odo golle o e du nafaka kambe koy mabbe e nafaka jamarnde
a jarama docteur Dara dun timminta acti covid nyaloma hande o min ji e ko jango ko micin tingol fa dento do e deno yimbe patti be mo ngatte maskingaji mondi
sijo tamani
sijo tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakiraabe kabaruji gondi le rejo ngaji meden di en jaran gawo wadobe defo kapugawo be nete jande hakkele wurobe be ngadan ko be kebeno wadde dun yo hakkilo gollednodi ne projet d'appui à l'amélioration de la qualité de l'éducation monsieur lembe kanya sukabe l'école be fundo kamaka ke gollede fa darano jande de fa gassa abdoulaye alpha 6e maire commune rurale garba koira le cercle tiré soutama yimbe jom en kabal be andak gon ciudi dum alkam antinere jabene de yimbe galle makko kureji makko ndo ki tajara le video o suutama kany e himbe ton fo wattu gon e joni o anda ka himbe hebe woni suutube mo sabe hedo ndu woni ko be tuutire mo forage ngaji jiagon ana gondi e mo inede ko yaata lewru joni le juri l'école jiagon cercle yoroso firme cycle ngaji gelle wolo koyla cela munya sukurani kany e vana koy wonna di projet o faabato bo inde di forage ngaji no voltam wer di forage ngaji mo inte do wadam fa di juri l'école ke ban diam ceni dam golle mudu ana hani timude le jonte garoje golle de nodintende programme santé et nutrition scolaire ci vechi dena itte almusa namudo sakira do kaddu kabaru ci ka kedde helade yutrende anawdi wassalam